numvise avuga ngo yampaye ngo n'amashampanye ngo ndanywa ndasinda, umaze gusinda mbabwira ko ngiye gufata ngo se rubuga ngo kuko ngiye gukora kudeta, nakubiswe n'inkuba. Sese bwose arakora kudeta, arikora kudeta kandi ari ku butegetsi.
Bakunzi ba radio Ishakwe, inshuti zacu turabasuhuje. Iyi ni radio Ishakwe ivugira Washington DC. Muri kumwe na Sixbert Musangamfura kuri mikro uyu munsi. Turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka 2021. Uyu munsi dukomeje bya biganiro byacu twahaye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe. Iki kikaba ari igice cya 12. Muri iki gice cya 12 dufite umushyitsi wifuje kuvuguruza cyangwa se gukosora ibyo twavuze mu biganiro byacu byatambutse. Tukaba rero tuza kumugenera kino kiganiro cyose kugira ngo ashobore kuvuguruza ibyo yemeza ko twavuze mu buryo butajyanye n'ukuri. Ntabwo nirirwa mvuga izina rye muri iri riburiro, araza guhabwa umwanya atubwire uwo ari we.
Umutumire dufite uyu munsi rero yifuje kugira ibyo yuzuza cyangwa se akosora kuri ubwo buhamya, cyane cyane ko aravuga ati mwamvuzemo mfite uburenganzira rero bwo kugira ngo nkosore ibyamvuzweho, ibyo mbona bitajyanye n'ukuri. Nagira ngo ntiriwe njya muri byinshi cyane, muhe ijambo abibwire, numve ko anatwumva neza muri studio.
Mbaje gusuhuza Sixbert Musangamfura.
Urahora komeye.
Ndaho.
Wakwibwira rero abatwumva.
Ndajya ngo mbanze mbashimire yuko rwose radio yanyu Ishakwe yatanze ikiganiro kandi icyo umuntu yumva kitamunyuze mukaba mwamuruga kugira ngo yisobanure. Njye nitwa Majoro Karangwa Petro Claveri, nkaba ntuye hano muri Hollande. Mu Rwanda navuga bene bya nyuma kuko nabaye muri nite nyinshi za jandarmori. Nategetse mu gihe cy'intambara, nategetse Service de Renseignement Généraux,
ni ukuvuga ibiro by'iperereza bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo.
Kugeza 1992 nijye wabitegekaga. Ndava intambara ndahavanjya muri jandarmori, ntegeka ibiro bya kabiri nabwo bishinzwe iperereza muri Etat Major ya jandarmori, simbwa na Koloneli Rutayisire. Rutayisire ni wasimbuye muri minisiteri. Nabaye muri jandarmori kugeza muri Desembre 93, ndahava noneho njya muri minuwari njya kuba ofisiye de liaison kugeza mbese intambara irangira. Ubu rero nkaba ntuye n'umuryango wanjye hano muri Hollande. Muri make ndumva ari ibyo nabavuze.
Urakoze cyane kandi ndagira ngo ushimire nyine ko wabonye umwanya wo gukurikira bira biganiro byacu. Nagira ngo rero tudatinze duhite tujya mu by'ukuri ku mpamvu yatumye dukora kino kiganiro. Mu byo twavuze, ibyo wifuza gukosora ni ibihe?
Ibintu nshaka nifuza gukosora ni ibintu Major Bamu Sabankunzi yavuzeho bijyanye cyane cyane na raporo yaturutse muri Ministeri de la Defense nasinyeho ivuga ibyo yakoze mu akiri mu gisirikare mbese ibintu yakoze bitagenze neza akamukora dossier dossier ikaba transmis au parquet. Iyo raporo nasinyeho yari nasinye kuri procès verbal de transmission ya dossier yari ivuye muri état major de l'armée. Ye nicyo najya ngo nyine mvugeho impamvu uko byagenze
ko major bamusaba kunzi avuga ko iyo nyandiko wayikoze ubitegetswe na Serubuga urabivuga hiki
ndumva major bamusaba kunzi ari umuntu utaruke kuvuga ibyo ngibyo cyane cyane ko yanatiyese personnel muri ministère de la défense akana teka personnel muri ntumuza agakora no muntu muri leta major mu bya personnel no mu ofisier uzubwenge ntago yavuga ngo giye nakoranaga na Serubuga kandi chef wa direct yari rusatira nkorera muri ministère de la défense ntago ngize nkorera muri leta major de l'armée ikindi rero anta ku gendarme nabaga muri leta major nakorera na leta major de la gendarmerie ntago nigeze ntiyekwa na rume narimo.
Hari n'andi makuru menshi twagiye tubona yavugaga nyine yuko Colonel Serubuga na Colonel Rusatira batumvikanaga cyane ku buryo yenda koko bishoboka ko bitari korohera Serubuga kugira ngo aze guha amabwiriza abantu bakora muri Ministeri y'Ingabo cyane cyane bayoborwaga na Colonel Rusatira. Nagira ngo rero nkubaze iyo nyandiko yohereza dosiye muri parike amateka yayo nayaho ubwo ndashaka kuvuga amateka ya dosiye ubwayo nayahe kugeza ubwo bikugezeho ukavuga uti dosiye ndabona yajya muri parike amateka yayo nayahe ukurikije ubunararibonye wari ufite mu kazi ibyagomba gukorwa byose byari byarakozwe ku buryo dosiye yari igeze igihe cyo kujya muri parike
mbese mu byukureka ntagirire aho dosiye yaje gutangira yasaba kunze ndumva ryo byaba byiza kubera ko nabikurikiraga Sabakunzi le 3 octobre bamuhaye yagiye ku Kakiru bamuhaye ikamyo y'amasasu amasasu yagomba kujyana kuri front ayo masasu yaje kuyaka ni nayo masasu yari asigaye yonyine muri stock ya gendarmerie kuko andi masasu yo muri arume harashize amezi atari menshi barayatwitse noneho amasasu yarasigaye yonyine nayo muri gendarmerie bohereza major bamu Sabakunzi wakoraga mu biro bya kane byo muri leta major de l'armée kuza gutwara iyo kamyo yikaraza amasasu baramuha ikamyo nkuko abyivugira nagiye mwumva muri interview yagiye atanga yasabye yuko muri arme bamuha abasirikare bo kumuherekeza kugira ngo besikorute ayo masasu avuga ko bamuhaye abapeye mu 15 bakamuha na operateur radio akaba yandikamye akabiri yavuze yarimo mukora imwe biribwa kubera ko état major ye yari yamuhaye imisiyo yo kujya gushinga imposte logistique mbese mu burenze za Rwamagana kugira ngo azabashe kuba yaravitaya abasirikare bari kuri front ubwo rero maze kuyimuha ibyo yivugira ku byo yivugiraga we amumva ikamyo imwe ngo arayibwira ngo niyikomeze mu gene ngo arayisanga i Rwamagana iyo kamyo yarimo promesse ja major ndumva yari imbaraga ariyo yikumvuyaga afata indi kamyo yindi ngo irimo umukapura arayibwira ngo n'igikanombe ahumbane ibintu ndere guhera aho ngaho numva ari ibintu nyine bitari bifututse urabona amasasi asigaye gutyo make baraguhaye kandi ugomba kuravitira kuri fro amakamyo ukava ngo nagene ngo urasanga ngo urwamagana mu kilometero zingahe utayagumyeho ugubane n'abantu n'abasirikare bagumane bose hamwe ngo nugiramo kugeze no mu nzira aramutse hagize ikibazo ubona ko yarwanaho igihe numvise aho ngaho byitangira harimo umuntu mu ofisiye umubamu harimo ikintu kimeze nka irresponsibility ariko dukomeza ibyo biranteye aragiye ageze Rwamagana yakamye amasashe iri kumwe ntuza Promesse Jean Major Mbaraga abajije bambwira ko ntayo batayibonye arakomeza aragenda aca kuri za barrage za gendarme magana I Kayonza bambwe bati yo kamyo nayo twabonye aheza Kayonza nangwa ntawe avuga ko ntawe yabonye murumva deja byo bitangiye kuba ikibazo ubwo rero hageze kuko nakurikiraga nanjye kubera akazi nakurikira nari ndimo byose nabikurikiraga bo nkawe yavuze ngo asinye muri leta majoro yuko yabuze ikamyo agire gute urumva ko ubwo yatangiye afite kwijya mu bindi bibazo bye atanabisobanuye ngo avuge ko byamugendekeye mu nzira amakuru yanyu ifite rero nuko ageze aho ngaho I Kayonza yasanze hari batayo batayo ya nubi cyo gihe yari koloneli Musonera cyangwa kiri major sinibuka afite batayo y'abantuza y'abarikiri bo mu bontuza mu bigo ntuza mu Mugesera bahageze akumana nabo ikintu yakoze mu makundi cyo nafashe icyo gihe numvise hari yabwiye kompanyi imwe yari aho ngaho arayibwira ngo veza kiziguro ngo hari abasirikare ngo abonye baje baza umugo kuba baje ngo rande bandade badafite urudre ngo nibagira ara hoteli y'iyo kompanyi babarase noneho umukoma na kompanyi aravuga ati kamwe nabona gukora ibintu gutyo ntabanjije kubaza komanda wanjye
kiziguro ni he tugereranije naho bari bari ndumva bari Kayonza nyine nkuko bisobanuye kiziguro
yarimbere
ni imbere ni ukuvuga ni mu gice cy'umutara mbese aho urugamba rwariho rubera
ye ariko ntabwo nageze kuri Froneza ni muri ibyo bice ratarashyiraho poste de logistique ye deja ikamyo imwe yayibuze urumva yarasiganye ikamyo nageze Kayonza abwira komanda wa kompanyi yera aho ngaruka iyo kompanyi ntabwo yari ye yari ya Musonera arabwira ngo abonye ngo abantu baje birukanka mbese basirikare ati nibagira ara hoteli yawe mu barasi ununo umusirikare abavuga ati ntabwo bazason chef ati byo umuntu uzambwiye saba kunzi ati ibi ni ibiki ati nze kurasa ati no ndamvuga ati nturasa ati urasa ariko ari guha itegeko nturasa aho ngabo ntabwo ari abanzi no ari arte iyo ngiyo yari kompanyi yari batayo yatirwa na majoro uriya uri Kigali rwarakabije yatirwa na rwarakabije yatirwa na majoro rwarakabije icyo gihe noneho bahageze rero urumva nyine kubera bazi mvuze ngo ratangiye kugira ngo bayirase urumva ko harimo ikintu gitumvikanaga
none se ibyo byabaye nyine uwo munsi yari yafashe uwo munsi yarajyanye ibyo bikoresho
exactly
eshatu cyangwa ebyiri kuko avuga ko ku itariki ebyiri rwo babimuhaye nimugoroba
nibyo
noneho akanavuga nyine ko mbese ubwo turakomeza ibyo bise ubundi ku itariki eshatu cyangwa ebyiri
ni rutrua no byabaye noneho ubwo amazi abonye ibyo bitabaye asubira Rwamagana biri muri raporo ya Haguma noneho ageze Rwamagana agenda abwira mu kigo yuko imbese yuko mbese ngo inyezi ngo zinjiye Rwamagana yuko aba ofisiye benshi biri muri raporo yavuze ko bifite na umugabo azabizana bishyire kuri ntuza tubisome twese kuri iyo raporo ntayo nahunganye yewe noneho ku buryo Haguma we yavugaga yuko ugenda mu telefone icyo gihe njya muntu bisa cyuko imeze arambwira ati baje bati abantu baturasho kandi bambaye imyenda ya gisirikare ya Armée Rwandaise nabo ubwo byivugira ko hari abasirikare batumye umuntu uza muri escorte hari abasirikare batatu bapfuye ibyo nabyo wumvaga ibintu bidasobanutse none watangiye kuza yinjira mu kigo atanga amategeko agira gute nibwo Haguma yamwiyamya ku buryo yageze afashe n'imbunda ngo ati ntutavira mu kigo ndakurasa ubona ibintu bidasanzwe noneho urumva nyine guhera kuri ibyo ngibyo ni ukarubwa avuye Kayonza yari afite imodoka yagendagamo yabonye plaque militaire cyangwa plaque civile ibintu byaterwa no kwibaza na imodoka hari plaque civile narayibonye nanjye ubwanjye bukakiro none nkibaza umuntu akibaza nyine ibyo yararimo
yuko iyo modoka wayibonye kuzihe tariki ubwo ngubwo ukiye bwo umunsi yari yagiye cyangwa uwo munsi yari yagiye
ndumva gye nabivugira nka rutura ni mugoroba ku mugoroba niho nayibonye ariko numva ntabwo nibaza uko byageze ku cyo gihe ubwo numva abantu bari bahuye nayo bavugaga yuko nyine Rwamagana yafashwe iyo kunyereza hageze mbese muri ibyo byose Rwamagana uretse ko sibyo ndi buvuge uyu munsi ko siyo byanzinduye Rwamagana habaye nandi marurerwa hari indi kompanyi yacu yarashe kompanyi yarashe bateri ya Musonera ikompanyi imwe ijya ande bandade irahunga habaye ibintu byinshi biteye ubwo Rwamagana none urumva rero urumva muri icyo gihe cy'intambara yubonye nk'umuntu nk'aba ofisiye wakuye ibintu nk'ibyo ngibyo abantu batinya gutekereza ko ari wenda tuvuge ari senke mukorone ba bandi ari abantu bakoranaga n'umwanzi nta kuntu tutashobora kubitekereza gutyo ubwo ni bwo bisaba kunzi rero yafashwe arabyivugira afatwa na G3 de la gendarmerie wari posiyane bagize muri posiyane hamwe na Nsengiyumva urumva rero ibyo bintu
ibyo ko Nsengiyumva yarashinzwe iperereza
muri kamere deja urumva deja au départ urumusirikare ibintu byo muri yo ntamba mu ntambara byari urumva ni cya giteye ubwoba atakaje amasasu aravuze ngo agwe muri ambiscade ngo bayamutwaye niko yagiye abeshya ikindi cya kabiri arimo kubwira abantu mu kigo cyo muri groupe ngo abantu batewe kandi atari byo kubera ko lokatire gatsinzi yagiyeyo agezeyo kuko iramaze kuba ashobeta amajoro icyo gihe rero bashyizeho agiye asanga Musonera cyari Kayonza n'umwe ati sati kuva mu Rwamagana yatewe ati bimeze bita ndaterekada atahubwo terekanze mu rusange mwe Rwamagana araza ramusanga asanga hagati ya Kayonza Rwamagana nta mwanzu uhari ahubwo ni nawe kaduruva kabaye krepa parisa abakunzi n'undi wari ufite indi kompanyi wari warashe batayo ya Musonera nterwa mvuga ngaho kuko sicyo ntabwo aricyo ndavuga kuri sabakunzi gusa urumva nyine urumva Vicky iyo comportement yari afite mu gihe cy'intambara urumva nta muntu ntakuntu atari guhagarikwa setero minimum baramufashije
ndibaza ko rero nyine turaza kugaruka hariya nakubazaga niba dosiye mbese kiriya gihe avuga ko dosiye yoherejwe muri parike niba niho wari ugiye kugana n'ubundi ko nguciye mu ijambo niba mbese yari yaranyuze mu nzira zose zo kugira ngo bikorwe ariko nagira mu mbazi hariya none se ni gute buriya saba kunzi yari kuza akabwira urugero nka majoro rwarakabije kuri pozisiyo yaramusanzeho akavuga ati ikiziguro abantu bavuye ikiziguro byacitse bimeze nabi kandi abasanze mu birindiro bazi neza ko aho hantu atigeze harenga ni gute buriya bintu byari gushoboka kuki mutabonye ko bashobora kuba ari ibintu banamupangiraga
nta icyo gihe urumva n'informasiyo zatambukaga kandi n'aba ofisiye bari barabivuze babisubiyemo icyo gihe ukuntu byagenze n'amagambo yavuze kandi ageze n'i Rwamagana komanda haguma yakoze raporo imuvuga rwose birambuye urumva ko komanda haguma yari umunyakibuye wene umuntu kuvuga ngo wenda baramuhimbiye kuko nta komanda haguma ntabwo yakoraga muri arume yakoze raporo y'ibyo yabonye ibyo yakoze
ariko birumvikana yuko komanda haguma niba abonye ibikomerezwa mu ngabo hari ba lieutenant colonel nuba bari ba lieutenant colonel hari Ponciane hakaba na Nsengiyumva na Tore ndabizi ko rwose yari umuntu utinyitse cyane muri kiriya gisirikare kiriya gihe abo bantu bakaza muri helikopteri bakaza mu kigo ayobora, we ari umukomanda, ndibaza ko icyo bari kumutegeka ntabwo ari kureka kugikora. Kandi yenda turaza gukomeza gato ya tuhavugeho ukuntu nyine nge ndibaza ukuntu umuntu w'umumajoru yagenda akajya mu kigo atayobora akajya gutanga amabwiriza no kugira gute biriya bintu ntabwo mubona ko yenda haguma ashobora kuba yarafite ikibazo nawe.
Na barabyivugira yuko haguma yize mu by'Imana nawe yamuri inyuma, kandi kuva icyo gihe kera kose ko nta kintu nta kibazo barafitanye nawe, kandi wenda uretse kubyara umuntu yitwaza ngo bya kiganduga haguma ari bunyakibuye, ndumva ariko nta montage amukorewe umunsi ngo amuhimbire kugira ngo wenda ngo yuzuze umugambi basiruga bacuze, urumva ko ari ibintu bicuramye. Kandi ibyo bintu byabaga ku manywa y'ihangu bose bareba n'abasirikare bandi bari kumwe na haguma babaga bahari bareba, ntabwo yabikoze ari wenyine, ngomba rero ko ari bagomba kubyireguraho, ntabwo ari byo byarebaga.
Ndumva nta byinshi nabikubazaho kuko uko bisobanura nk'uko nawe wabuze uti hari ibintu byamvuzweho bitari ukuri ngira ngo nkusore, nawe nzamubaza agire icyo abivugaho. Nagira ngo dukomeze mbwire nyine uko dosiye yakomeje.
Dosiye rero mva ntuzahaguma yakoze sakunze yarafashwe. Afashwe haguma akora raporo yuko byagenze ayikora leta majoro ye. Noneho muri arme kuko wari wari batanze abasirikare bagiye beskorse ayo masasu. Dosiye ikorwa muri leta majoro d'arme abazwa na komanda zone yemeye. Bodusi imaze kurangira ubwo hagataho ngaho kuko nakurikiraga birakazi kanjye, numva ko ashaka gushyiraho kuri Martial. Noneho negera Colonel Rusatira kuko ni wa chef d'etat wanjye, General Rusatira ubu ngubu arambwira ati no ati no ati no ati kora note ministre wimusobanurire kora note niyoreza kwa ministre atanga koro avuga ati dossier nibayizi muri transport muri parike ibyo byakuru mashyare ntabwo ari ngombwa. Ubwo nibwo twananditse nkora projet ya telegram nyishyira Colonel Rusinyine Rusatira wa chef wanjye direct, none ministeri ibaza yuko iyo dossier iza mu ministeri. Dossier aza bayohereza mu biro byanjye ntibategeka baranse nyuma nyiha Epiphane hanyurwa Imana kitemo na juin kite un officier juriste yari komanda kumana kapiteni sinibuka, none kuko yari juriste rutse ko nari officier de gendarmerie nzi ko nashaka gukora procès verbal de renseignement, ndambwira nti fatije rema zavuye muri leta majoro d'arme n'ibingi byavuye muri leta majoro d'arme, noneho dossier ubisome dukore procès verbal de renseignement tubi transmettre muri parike. Hakindi munakoraga rero cyo giye no gusoma bise ibyo bakoze gukora synthèse niko akora procès verbal de renseignement maske ukohereza muri parike kugira ngo mbese dossier yihute naho twanabitindanye kuko bavuga kuti noneho niba narengana reka bijye mu bucamanza ubwo bitagiye muri kuri Martial aziregure akugira ngo igume hagati y'abasirikare. Nicyo twakoze
kandi kuko kiriya gihe hari harashyizweho itegeko ryo gushyira igihugu mu bihe bidasanzwe ku buryo koko ibyo by'urukiko rwa gisirikare nyine rwa kuri Martial rwashobora kurangiza imanza ko kanya byarashobokaga.
Cyane byashobokaga kandi rero kubera ko twanga le derive zashobora kuzamo bya bindi byazagamo nyine ngo kuko arume bavuga ko arume ari abakiga ati buriya ati bamurashe kubera yuko ari umunyenduka kuri za derive rero kwanga ko ishobora kuzamo bikajya no hanze. Niyo mpamvu nivuye ya Ministeri de la Defense twafashe icyemezo ko amadosiye bayohereza muri parike kugira ngo mbese ibintu habe boku transparency ihagije. Nicyo uko byagenze rero.
Ese ikibazo nibaza kuba nyine yari yarabajijwe na komanda Nzuwo Nemeye mu gisirikare nkurikije amategeko agenga igisirikare nyine mwari murimo, buriya byari byemewe ko umuntu w'umumajoro abazwa n'umuntu ufite ipetri iri hasi ye? Kuki batarebye niba byari byemewe? Yenda ubwo nta ikibazo cyane nta shingiro cyaba gifite ariko niba bitari byemewe kuki batarebye umuntu ufite ipeti nk'irye cyangwa iriri hejuru ku bari bahari kugira ngo abe ari we umukorera dosiye cyangwa se ntabwo nta kintu wagiraga cya komite de discipline no kuvuga akanama mbese ko kugira ngo kabika kurikirana abasirikare bo mu rwego yari arimo igihe nyine kakabanza kwiga kuri dosiye mbere yuko ijya mu butegetsi cyangwa no mu bucamanza nta kintu nk'icyo cyari giteganijwe mu gisirikare
uya mbese urareba intambara ibaro premier octobre nyine duterwa hari akaduvayo kenshi abantu mbese ntabwo byari igihe cy'amahoro donc ubundi ari igihe gisanzwe en officier yabaye ikibazo habaye ni commission d'enquête ikikaba igategekwa na officier superieur kuri uwo nguwo mbese baje gukurikirana icyo ni igihe cy'amahoro ariko reba rero urupfu rwo gutobora intambara itangira twari mu kaduruvayo tutazi nibyo dukora tutazi niyo tujya ntabwo ari kujya muri ibyo ngibyo kandi ndumva ama connaissance ndumva zone imwe ntabwo yigeze abaza bamuhasa bakunze ngo amubaze ntabwo byari gushoboka ko ashobora kunze ari majoro irete prisasiye kuri ntuza kuri zone emeye ntibyari gushoboka ari arigeri wari kumubaza ni Sengiyumva cyangwa Posiane nubari kumubaza
nukuba ko muri make abari komanda nzone me cyangwa komanda haguma nta numwe wigeze amubaza
no pas du tout ibakoze raporo kandi rero nicyo nakongeyeho nuko dosiye tumaze kohereza muri parike burya ro procureur we yashobora gusubira inyuma akongera akaba akamubaza kuko ndumva bishobora kuba byuko ariko byanagenze procureur yashobora gusubira hasi yashobora gusubira inyuma akongera we akikorera mbese interrogatoire
kwihutisha dosiye byari byiza koko kugira ngo dosiye ive mu basirikare cyane cyane ko nkurikije uko asobanura uko atanga ubuhamya bwe harimo ibibazo byinshi cyane ku buryo umuntu ashobora no kubirenganiramo koko ariko rero nanone kugira ngo na procureur abe yajya kureba abahamagari bari abakomanda bakoze ziriya za raporo kugira ngo baze kugira icyo basobanura nta na interrogatoire bamukoresheje nyine ni ikibazo gikomeye cyane cyane ko we avuga ko yafatiwe i Rwamagana agafatwa mu masaha ya kumanywa uwo munsi bahita bamuzana i Kigali ajya mu biro by'iperereza kwa perezida wa Repubulika niho byari biri nyuma anyuzwa i Gikondo ubundi barara bamujyanye mu Ruhengeri ku byo yageze mu Ruhengeri ninjoro ni ukuvuga rero uko mu by'ukuri aba bakomanda bombi nta mwanya babonye wo kugira ngo yenda se babe ba mbese n'ubuhamya batanze nge navuga ko ubuhamya mbese amaraporo yabo yari nk'ubuhamya kuko ntibamubajije cyangwa se ngo babone uburyo bwo kwegeranya amakuru menshi cyane yarebaga dosiye ariko iki numva atari we nakibaza kuko mu by'ukuri biragaragaza nyine ko ari ibibazo byari bihari mu mikorere cyane cyane byaturutse ku kavuyo k'intambara ikintu nagira ngo mbaze nkurikije imirimo wari ushinzwe wari ufite amakuru menshi cyane kuko hari aho wavuze uti hari abasirikare be batatu mubari bamuherekeje mubari baherekeje ibyo yari afite barasiwe i Rwamagana uko kuraswa kw'abo basirikare wakuvugaho iki kwagenze gute kwabaye ni ibiki byatumye mbese abo basirikare baraswa yagabye igitero babasubizaho umuriro barapfa cyangwa barabafashe barabarasa gusa wabivugaho iki
uko nibuka icyo gihe mvugana haguma we yambwiraga yuko batewe n'abasirikare bambaye iniforume z'u Rwanda kandi bamaze kubarasa kuko baje barasa ku kigo abasirikare nabo bari muri position nyine de defense ba riposte bagiye kureba basanga nibo abasirikare bari kumwe muri escorte ya majoro Sabakunzi urumva rero ibyo bintu urumva ko byarimo ikintu cy'urujijo bidasobanutse kandi uretse n'ibyo ngibyo byo nakubwiraga yuko hari n'indi kompanyi yindi byo simbyinjiramo yari yarashe ibatayo ya Musonera ukubona ko hashobora kuba harimo ibintu nyine bisa naho bifite urebye neza mu by'ubusesenguzi byo nyine byo kureba uko umutekano umeze kubashobora kuba harimo ubwumvikane n'abaduteraga ukuntu byose nyine umvuga ibintu bidasobanutse ari niyo mpamvu banamufashe bagira ngo ajye kwisobanura.
Njye ntekereza yenda ko buriya nka komanda Haguma niwe mu by'ukuri wari ufite amakuru menshi cyane, kuko n'abo basirikare niba mbyumva neza barashwe n'abasirikare ba Haguma n'abahaguma nibo barashe abo ngabo bandi. Nyine ntabwo byumvikana ukuntu Major bamusaba kunze ari kuba yahawe abasirikare baherekeza ibintu yari afite ari abantu atangiye gukorana nabo uwo munsi, ngo noneho ahite anababwira ati tujye gutera n'ikigo cy'i Rwamagana, ngo abo bantu kuko bajye muri position batangire barasa ikigo ari abantu bavuye no muri muri kompanyi PM police militaire, kugira ngo bashyire abagireho ubwo bubasha ko kanya ari abantu agitangira gukorana nawe batanaziranye. Nyina aho ngaho umuntu yahaje impaka, ariko mu by'ukuri uhora tubwiye ibintu nyina uko wari wabishyikirijwe nuko byoherejwe nyine muri parike kugira ngo dosiye ikomeze mu butabera. Sinzi mbere yuko tuva kuri aka ngaka niba hari icyo wakongeraho, noneho nkakubaza no ku bindi nari natekereje kukubaza bijyanye na biri wavugaga wifuza gukosora ku byo twavuze.
Ako nakongeye kuri iyo dosiye ni uko Kame mu nyuma yafungiye mu Ruhengeri byamubayeho uko abivuga birababaje rwose, nawe ntabwo nakwifuza ko byari kubyambaho, kandi uretse n'ibyo ngibyo rwose wakunze ntacyo twapfaga twari inshuti koko atari ubucuti, ntabwo twasuranaga ariko nta n'icyo twanapfaga kubera ko yari ofisiye superiyeri namwubahaga rwose.
Ko hari aho avuga yenda nako bagakomereza ko hari aho avuga ko ku wa gatanu mwasangiye uriwe mu rugo, noneho kanamubwira n'amagambo yenda twaza kugarukaho kandi nkaba numvise uvuga ko nyine mutasuranaga.
Ntabwo twasuranaga rwose, twarahuraga ahantu najyaga rwose mvuga nti urwo nagendagamo nabwo se nagendagamo nagendaga kwa Karemera musanzure we ko twari inshuti. Kwabo numvise avuga ngo yampaye ngo n'amashampanye ngo ndanywa ndasinda, umaze gusinda mbabwira ko ngiye gufata ngo se urubuga ngo kuko ngiye gukora kudeta, nakubiswe n'inkuba sese bwose arakora kudeta arikora kudeta kandi ari ku butegetsi. Numvise ibyo byari bitoroshye nyine, kandi ntabwo nongeye kujya kuvuma amashampanye we yavuze ko yari muri entreprise nyine afite, nyine nabona musanzire we yamuheza action kwa musanzire muri SGP nahe nari mfite ikamyo ya Sitene ya romoruke, ndumva atari amafaranga nari mbuze kugura champagne. Kandi ikindi cya kabiri natiyaga gasebe duranse nyuma nago si amafaranga nari mbuze yo kujya kugura champagne, ndumva atari nari ngiye kuvumba yo iwe. Nuko rero nyine byavuze ngo nagiye iwe ntaho bihuriye nge natangaye.
Ni ukuvuga muri make ko mutasuranaga mu ngo zanyu bikaba ari ibintu yavuze gusa bidafite ishingiro.
Basi sinzi aho yabikuye ahubwo kumbwira ngo nanywe amashampanye ndasinda ngo ndangije ngo njyambwira ko njya gufata serubuga kandi tutanasuranaga keke nayo nayo bahana bivanye aho bivanye mu mutwe.
Uvuze kuri Bwana Karemera Boniface ko yari inshuti yawe kandi akaba yari afitanye isano na Major bamusaba kunze, aha nagira ngo nkubaze ikibazo mu byo yatubwiye n'ubundi hari ibisobanuro yatanze yerekana yuko utigeze mbese n'abantu bari inshuti zawe ko wabatereranye ntacyo wabamariye kandi wari ufite ubushobozi bwo kuba wagira icyumara icyo ubamarira. Nahera nyine ku rugero rwa Karemera, nawe yarafunzwe mu byitso ndetse no mu gihe cya Jenoside, ndibaza ko agomba ko yarabaye nawe inkirira hato ko ntacyo wamumariye kandi uvuga ko yari inshuti yawe.
Yewe ndatangaye cyane rwose ubwo abivuze gutyo Karemera n'umuryango we, umuryango we uri hari i Buruseli unyesha kubaho. Karemera bamuteye kuri taverne Danwe DC Society ko twaravonaga iteka ryose nyine uko bimeze.
Ubwo ni ukuba mu ijoro ry'uwa gatandatu rishyira uwa karindwi.
Wewe kuko yaratuye hajya ku
Kicukiro. Uravuga muri 94 cyangwa
muri 94
yego.
Yaratuye ku Kicukiro, mbese uri ku Kicukiro abangikanye uriya ku kibuga i Kanombe, agiye gutaha ku mugoroba wa saa mbiri umugore aramubwira ati ku kibuga sizi ikintu kiguyeyo. kubera ko ngira kwagamo minuwari rero ndamubwira nti nimaze kumenya ko indege bayirashe y'umukuru w'igihugu ni byiza rero ntugura aho ngaho ntiguma aho uri ntuhave ntutangira kwideplasa ntabwo uzi kwemeza kandi kuko ibyo nabubwiye byari byo iyo yibeshye akagenda kuko icyo gihe gaze perezidansi yahise ishyira rompuwe harya hafi y'ikigo cyayo yashyira baraje ikomeye cyane yari kwigwamo ndavuga nti guma aho ngaho uri nkubuje ni nzakubwira mu gitondo ntiturese contact ntagira nkubwira evolisiyo hagati aho ngaho rero nagiye ntelefona n'abandi bose nyine numvaga kame bashobora kuba bari andanje numva nka na premier ministre Nsengiyaremye namutelefonnye telefona n'abandi dezamina kwirwa mvuga bose mbabwira nti indege irahanutse nti ibintu bishobora kuba bibi Karemera mu saa 12 numva yari kumwe n'umugabo witwa Jean Marie Vianney Mbarushimana w'umwavoka hamwe n'umucuruzi witwa Suleiman wari muri umuntu wa Budara bari batatu bari muri annexe iruhande rwa restaurant mu gitondo mu saa 12 numva arantelefonnye n'akajwi nyine gatoya ati yewe ati twatewe ntibiteze ati twatewe ati barimo ati barashe hano ati bari baje kutwica ndavuga ngo mahuri ntindaje umuntu baratuje gusohoka mfata imodoka njya kaminuti n'abaye sikoti wange bane ba jandarume ndasimbuka njyayo mpageze masanga hari abajepe batatu bamaze kurasa abakozi be bose barenga 10 noneho we akizwa no kwari muri annex inyuma mu uzamu wari uhari avuga yuko nyine ngo minwa yamujyanye ariko arukubeshya murakaturu mbanza kureba abakozi be niba ari ugihumeka wari urimo nsanga hari umukobwa barashe mwibera atapfuye mushya muri kamyoneti yanjye bamugera kuri Faisal babaje pasha kugaruka batatu bongira ntuze sikotanye nabwo nti mushyireho imbunda y'umwe bitari ikintuze grenade kwa stream niba bakomeza kuza dusatira murasi babona nyine ko turi serie baratinya kandi amasasu bari bayamaze baragenda Karemera ndagira musanga muri iyo nzu yari ari muri annex bageje kuyifungwa n'amasasu byanze bahinutse amazi neza hamwe n'uwo mwavoka ari Kigali deja we kuko n'umututsi Jean Marie Vianney Mbarushimana ndumva ari Kigali bono ndabafata mujyana muntu za muri Meridien maze kumugeza muri Meridien kuko rwose twari dufite inama nyine kuri SM tujyayo ngarutse umudamu wanjye arambwira ati n'abana bakaremera ntabwo bari basa ndavuga nti hari mu masaha yine ndavuga nti birakomeye mfata imodoka njya nshaka kujya kubazana ku Kicukiro ngeze hafi harya ya rompu y'abajepe baranyenterese butaka kuko bari banasahuye amabyeri barimo kunywa n'iki amabyeri ahenze baza kumenya ko ari ryo bamujyanye bari bandashe nkizwa n'abandi bangu baje pe bari barimo bahise babwira umuhungu bati urabona ko atari majoro uyu nguyu bumva nigize imana banakomeje ndagiye nafata umugore n'abana ngira ku Kicukiro nasanze umugore yari amaze guha pasiporo abana be kubera ko umugore bakaremera bavuga ngo mbaye bavuga ngo ni muri umuntu ngo ni mushiki wa Rwigema umugore yahaye abana beza pasiporo avuga ati mwebwe mfate pasiporo ati yewe ibyanjye sinamenya uko biza kugenda ati mugende mwenyine ndabafata nabo ndabajyana mbajyana muri Meridien mbagezamo none se umuntu yavuga ngo ntacyo namumariye kandi ari yamukirije ubuzima uwo muntu yabagendera kuki ni Mombasa aho narindi yaza kunsura tw'abana barabizi ni kamyo yanjye niwe yigumanye muri Tanzania ngeze y'amafaranga arayampageze i Mombasa uwo muntu urumva tutari turi inshuti ikomeye cyane kandi sinari wenyine nakijije
wakomereza ukaduha n'ingero z'abandi bantu waba warakijije muri kiriya gihe hanyuma tukaza kugaruka mu byo muri 90
ni menshi cyane nagiye na Orfena Gisimba muri le 2 juillet nijye wa evacuer irimo abantu barenga 400
ngo ni tariki ebyiri z'ukwa karindwi
94 icyenda na kane bo hari kandi muri abo kwa Gisimba harimo umudamu wa Mugesera Dr. Mugesera mu Dr. Mugesera wa musaza ufite imvi
Mugesera antonuri ya
twane wa wundi bo muri FPR harimo Sone Pose harimo n'abacuruzwa bakayiranga bari kigaye n'abacuruzi bakomeye hariyo na Pio Mugabo n'umugore nabandi bose benshi bariyo ikigali mbese nk'ubugiye ikigali hari abantu barenga nka 500 ubu ngubu babaye n'abagabo n'imyaka ishize nyine
babo bantu uvuga sinumva ari abantu bakomeye bamwe muri bo n'abantu bakomeye muri FPR cyangwa bagiye bagira n'imyanya ikomeye cyangwa banakomeye wa mugani ikigali kuki bagushinja genocide babigushinja baheri heho
nicyo umuntu ayorwa nyine ahubwo rituma nyine kubera ko bo baje ko abakije abatutsi ari FPR yonyine kandi mu byukuri ari bo baje ahubwo baje bateye bajya ngo bifate ubutegetsi abatutsi bo mu Rwanda bakirijwe n'abahutu bene wabo babanaga kandi nabo barabizi kandi bitanye no kuvugwa n'ubwo tutabitindaho biriya babikora kubera nyine inyungu za politiki zabo me ukuri kurazwe kandi kuzagaragara
niba narakurikiye neza ubuhamya bwa Major Bamusabakunzi aho yavugaga ko ntacyo wamariye Karemera cyane cyane gena naketse ko yavugaga muri kiriya gihe cyo muri 90 kuko yafashwe mu byitso aza gufungurwa kubera yuko nkurikije uko byasobanutse mu biganiro twakoze kubera yuko ari we rufite za lisansi zari mu mayira zigana mu Rwanda kandi ari washoboraga mbese kujya kuzikura muri Tanzania akavuga rero ko ntacyo wamumariye icyo gihe cyo mu kwa 10 muri 90 igihe hafatwaga ibyitso
nabyo no kubeshya Karemera afashwe koko afatwa mu gitondo ariko muri après-midi yavuyemo kuba ngo ntacyo wamumariye ubuse kugiyewe nakoga muri ansenyuma abirwa n'iki cyo narikiye ministre n'uwe president raporo namwandikiye byeshire umuntu akize mu imbaraga zigaragara ni ministre wa commerce witwaga
Zabahimana
nawe ari ruti ya Karemera ni niwe wabo ariko ntabwo yaba ngo ntacyo nakoze uko icyo nshoboye icyo nari nshoboye rero nagomba kukurasenya nanjye nkerekana ko umuntu wanjye uca utangiye arenganye izi n'imbaraga se nari mfite ni izihe zo gukoresha ndumva ibyo avuga ntabwo yarazi ibyo avuga mbere ibyo nabwo kuko nabikoze
mu kiganiro mu biganiro twatambukije cyane cyane muri abahamya twahitishije muri kiriya gice cya gatanu cy'ubuhamya nyine bwa Major Bamusabakunzi byahise mu kiganiro mu gice cya 11 ku biganiro twakoraga cyangwa tugikomeza ibiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba FAR bikomeje kutavugwaho rumwe hari ikindi wifuza kukosora hari ikindi wumva twavuze wifuza ko wagira icyo uvugaho tutavuze ahangaha
ikindi nakongeraho nuko nababajwe uko nabivuze nababajwe n'ibyamubayeho ariko ikintu nyine occasion major Bamusabakunzi atafashe nuko muri juin 92 abari des officiers bakuru
bakoresha kuvuga kwa gatandatu 1992
92 des officiers donc hari wo guverinoma ya Sengiyaremye docteur Jumu Segasana yari ministre de la defense
ministre w'ingabo
bafata icyemezo cyo kugira ngo bashyire des officiers bakuze kubashyira muri retraite bagije igihe cya retraite ubwo nibwo bashyizemo ba Colonel Rubuga ba Colonel Rwagafirita ba Colonel Posiane ba Colonel Ngayinteranya n'abandi benshi muri icyo gihe rero bamaze kugenda muri septembre 92 guverinoma Sengiyaremye ministre James Gasana yashatse kugira ngo bongere basubize mu ngabo abasirikare bari barafunzwe babona ko dosiye zabo administratif zitagenze neza kugira ngo bongere babagarure mu gisirikare. Ubwo batumye abantu bose bari barafunzwe kubona ko umudusha atakozwe neza, bahagaruka ba integration yongeye gukorerwa baye bamajoro Nyampame, ba koloneli bankuriye kubona bari barafunzwe cy'amayuya, kandebe ndi ubwami nkuriye kubona Nyampame ndi ubwami nawe yaragarutse. Ko nase bakunzi nawe bamutumyeho kugira ngo nawe abe integre ntiyaza. Umuntu yakibaza impamvu ata professeur iyo kazo kunyagaruke, noneho niba agize n'ikibazo yarenganye abisobanuye kubera yuko abavuga ko bamuhigaga bari bagiye. Ibyo nyine umuntu akabyibaza. None se ubwo yagumye gutegereza imyaka 30 ngo ngiyagaruke icyo kibazo none ahangaha umuntu yakiba cyo ashaka kugeraho n'icyozo nibaze.
Ariko hari ikintu gikomeye cyane aho yaramaze kunyura nkurikije ubuhamya bwe, na ahantu hakomeye cyane ibigeragezo yahuye nabyo kandi n'ibibazo yagiye ahura nabyo bitewe na bagenzi be b'abasirikare ndetse nabo bari no ku rwego rumwe, cyane cyane hari nk'ubuhamya yagiye atanga avugamo abantu bari muri promosiyo zimwe. Ati nk'uyu naramwizeraga nawe nsanga yarantaye mu mutego cyangwa nsanga yarangambani, birumvikana yenda ko ashobora kuba icyo gihe yari yarazinutswe yumva ibyo yatekerezaga mu gisirikare ntabyo akibonamo, bityo akumva atasaba kugisubiramo. Niko nkeka, ntabwo nzi icyo bitekereza ahubwo.
Yee, ndumva icyo cyoze wa ariwe wakibaza, ariko ndumva ahantu hose abantu bose bonaga ari abanzi be, numva bidasanzwe sinzi uko umuntu abifata. Ubu mbese niwe wakisubiriza, ariko ngiye ndabona bidasanzwe kuko yarabonye okazion nziza yo kugira ngo mbese akabora agize yaza akakabwira nyine Dr. James Gasano uri Minisitiri wa Defense, kandi yari umugabo w'umunyakuri, nkeka yuko yari kuba yarenganuwe kandi niba hari icyo cyabaye kiba cyakurikiranwe. Ari kubona ko yahisemo kugiceceka akagitegereza imyaka 30 akaba ari akigaruye, noneho nifitemo akabazo ubwo ndumva ari babyisubiriza.
Urakoze cyane. Nibutse hariya wavuze nyine ibijyanye n'ukuntu bagaruye mu gisirikare abasirikare bari baravuyemo cyangwa abasirikare amadosiye yabo byagaragara ko uburyo bavuye mu gisirikare butakurikije amategeko nk'uko yarameze muri kiriya gihe. Ndibuka ko cyangwa hanavuzwe yuko hari abasirikare bashatse gukora kudeta bashaka kwica Dr. Nsengerimye Dismas wari Minisitiri w'Intebe ndetse na Minisitiri w'icyo gihe w'Ingabo James Gasana. Muri abo basirikare bavugamo neretse ndibaza ko icyo gihe neretse Emmanuel yari kapitene, bakanavugamo na majoro Ntabakuze wategekaga cyangwa ari muri mu baparakomando b'i Kanombe, bakaba ndetse bari bahagurukije n'Ingabo bagahagarikwa bageze za Remera, batangiye mbese bagiye gukora kudeta. Bakanavuga ndetse byo ariko naranayibonyeyo telegram yakozwe na kapitene Neretse abwira abayobozi b'ibigo bya gisirikare mu gihugu hose, avuga yuko ngo abasirikare ngo babajepe batishimiye kugarura mu gisirikare abantu ngo bagambane Ingabo. Nawe uribaza umuntu wari umukapitene afite ikigo ayobora n'ubwo yari yaraho uwo mwanya yenda kubera ko yari umunyakazu, nyuma akandikira abayobozi b'Ingabo mu gihugu hose, birumvikana ko icyo cyari ikibazo. Ndibuka rero ko icyo gihe hari hagiye kuba iyo kudeta, sinzi niba hari icyo ushaka kubivugaho cyangwa niba ntacyo wabivugaho.
Oya, ntako nta gicyo mbivugaho kubera yuko nategeka garanse nyuma ibivuga ibintu byose byavuga nabikurikiraga. Haje kuzamo ikintu kimeze ibyo uvuga byo nibyo koko, bateo parakomando yagarukiye mu nzira bavuga ngo ije gukora kudeta ngo ivaneho guverinoma ya Nsengiyaremye, kuko icyo kintu cyo kugarura abasirikare bari barirukanywe bakabagarura mu kazi kandi bashyira abandi bari basanzwe mu kazi bashyira muri retraite ari gihe cy'intambara, icyo kintu cyabaye nk'igikurura umwuka mubi mu ngabo. Ibyo byarabaye, ariko ikibaho kubera nyine urumva ntabwo byari kubura. Icyo gihe bavuga ko nyine bateo para komando kuko byarabaye, yarahagurutse igeze mu nzira, bavuga ko nkuje gukora kudeta. Ibyo byaravuzwe, ariko nuko kudeta yari gushoboka gutesha ifite amajoro atayirimo, kuko wagiye kuhagarika ni generali majoro Nsabimana. Amaze kubyumva agenda ajya kureba abasirikare babigumbuye, bahurira hafi y'i Kanombe urenze ku kibuga cy'indege, ahamagara komanda wabo majoro Ntabakuze, araza arabwira ati musubire mu kigo cyanyu. Inyuma aho ngaho nyine hakurikiye amakuru menshi yaravuzwe, bati bagiye gukora kudeta, bagiye gutera, ko ntabwo ari gushoboka igihe eta major chef eta major atabigiyemo. Mwuka mubi warabaye ibyo byo, mwuka mubi watejwe n'uko bumvise yuko birukanye banyemere utrete abasirikare Bakuze, ahubwo hakinjira abari birukanywe kubera ibibazo bindi. Ubwo ntabwo byari kubura, ariko ibintu byarangiye neza. Ndumva aricyo nabivugaho.
Nyuma numvise ko ngo majoro Ntabakuze yaba ari mu bantu bakijije Dr. Nsengiyaremye Dismas mu ntambara muri kiriya gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, byaba ari ukuri?
We nibyo gitaye imaze gufatwa, kuko nakubwiye nyitangira yuko nyine Premier Minister Nsengiyaremye namutelefonye indege imaze kugwa, imaze kuraswa. Harimo umukuru w'igihugu kuko nabonaga bikurikiyeho, kandi kubera ko nabonaga yuko yari umuntu ushobora kuba objectif ari vulnerable, namutelefonye ko twari inshuti, nabwo ngane dore bibaye, nubwo hasigaye mwafata te precaution. Hagati aho ngaho yagiye yihisha, kuko hari n'abantu bigeze kujya kumushaka iyo bashaka kumwica, ariko ntibamubona. Nyuma rero gitaramo imaze gufatwa, abantu refuza arumerimo kugira ngo bave muri za pozisiyo n'ibindi, yaje kwigaragaza ajyanwa na majoro Ntabakuze ari kumwe na n'undi mu ofisiye wundi Nubaha, bamujyanye Gatumba sizo bamujyanye, ariko nubu bamukije ubuzima. Ibyo ni byo, ni bamukije rwose. Iyo atahaba ntabwo ari gutambuka.
Urakoze cyane majoro Karangwa. Nagira ngo nkubaze niba hari icyo ushaka kongera kuri iki kiganiro.
Nta kindi ndagira ngo rwose 6B Musanga Forum ngushimire cyane, nshimire radio yanyu Ishakwe. Icyo nshimye rwose kubona ibyo bintu bivuzwe ku muntu akafite uburenganzira bwo kwisobanura nawe, nyeka ariko icyo turwana demokarasi. Niba umuntu akubeshyeye cyangwa akavuga ibidasobanutse, uwo umuntu urubuga nawe akwisobanura, mbona aribyo byiza. Murakoze cyane, muzakomereza aho ngaho. Numva nta kindi rwose nakongeraho, keka wenda nyuma wenda saa kunzi nongera ibyo mvuze, niba ashaka kongera kugira icyo avugaho, nkumva yuko ari ahandi yongeye gutana, ahubwo nabwo nzongera mbake ijambo. Murakoze.
Murakoze cyane, ndagushimira nyine yuko wanze kuniganwa ijambo, cyane cyane ko hari ibintu nyine byari byakuvuzweho ukaba uvuga uti ibi ngibi ntabwo ari byo, ntabwo ari ukuri. Ndumva rero umutangabuhamya wacu Major Bamu Francois Sabakunzi nawe azabyumva nibitambuka kuri radio, niyifuza kuba yagira icyo akosora nawe ijambo tuzarimuha, kimwe n'abandi bose twagiye tuvuga mu biganiro turiho dukora cyangwa abo tuzavuga mu biganiro dukora. Uzifuza gukosora ibintu tuzaba twavuze akumva atari byo, ijambo tuzarimuha. Ndagira ngo ushimire rero, urakoze cyane.
Ndagushimiye nanjye mugura mwiza, urakoze cyane.
Murakoze cyane rero, wakoze ko wifuje kugira icyo uvuga ku byo twari twatangaje, umwanya twaguhaye, kandi ndumva washoboye kudusobanurira ibyo wifuza kudusobanurira. Niba nta kintu ushaka kongeraho rero twarekera aho ngaho. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Bakunzi ba radio Ishakwe, inshuti zacu, Iki cyari gice cya 12 cy'ikiganiro gutsindwa kw'inzirabwoba XFAR gukomeje kutavugwaho rumwe. Muri iki kiganiro mwumvise ibitekerezo bya majoro Karangwa Pierre Claver werekanaga ko ibyo twatangaje ikiganiro cya 11 mu buhamya bwa Major Bam François Abakunzi ubuhamya igice cya 5 cy'ubuhamya bwe ko ibyo twamuvuzeho bitari ukuri. Nu kuvuga rero ko mpamagarira Major Bam François Abakunzi kuba yagira icyo avuga mu magambo make ku byavuzwe muri iki kiganiro kubera ko ubuhamya bwarubwe. Nkaba nanashikariza n'abandi bose bifuza kuba bagira icyo bavuga ku biganiro byacu ko urubuga rufunguye, uzifuza kugira icyo atangaza turamutegereje. Murakoze.